markaa waxaa xigay cabdiqaadir siyamyam oo ku soo galay heesta la yidhaahdo duqdii reerka lama tegin, soona baxday toddobadii bishii koowaad sideetankii. Wuxuu yidhi deellee durbaan leey, dadab iyo dugsoon leey, darajiya ammaan leey, calan dowladnima leey, taariikhdaadu duruqsane raadisaba taxnaa leey, dodabtahanimaad leey, dambeedada kamarane nin waliba dankaa lehe duqdu yay iraacine deelleydu waa shaxay aniguna hog baan degay. Markii qalin daraalaha nin doolkaagu qaybsaday lugta waan dambeedshee, dirucdeedu waa maxay? Adigoo i doorto deexashadahi kaadiyo dareen igu hogaansho dibnahayga hadalkiyo anfacada u diido idabrada ha joogtee ninna iima kaadiro damac iyo fikrado kale darar igama keenaan adigoo aan soo degin daad soo rugmaday iyo ima kiciya duufaan. Naxariistu jilic iyo qalbi diira waan dhigay, adaan dayro kuu ahay inta daanku harag iyo diir madow ileeyahay. Dariiqaaga mooye kuma mariyo daw kale, qabiil kuguma soo dumo, kugumana dagaalamo. Dastuurkaagu qarankiyo dadweynaha saboolka ah difaacooda weeyaan. Deelley darbedeley, dawo caafimaadley, garasho u daasoonley, garaa daacadnimaley, dahab iyo dunbuqurley, dakaniyo colaadley, dacar iyo dhunkaalley, wada saagidileley, bulshadaadiheeyaay, marna beera dumiyaay, nin waliba dankaa leh duqduyay iraacine deelleydu waa shaxe aniguna hog baan degay. Seeftayda dananteen dadxumaha kulaayaay, dumbuq iyo rasaastaan dayaro ugu heeshaay, dawadaan kalgacalkiiyo xiisaha dadka iscecel dibnahooda mariyaay, darmaantayda keliyeen dunyada ka haystaay, kooraha dalxiiskiyo indadaal xariiriyo ubax u eg daruuraha marka waagu daalaco shoocaacu diilimo dacallada ka mariyiyo haddaan shaalcad kugu dado, haddaan milicda duhurkii kaa dallaalimeeyo dusha kaaga dhiga cabar, xuki gool duqoobiyo haddaan darib wan weyniyo sufan subag la kugu shubo, haddaan dayro dhaafyada maxantiya dabaylaha dugsi meel la kugu xiro, dabraweerar weeye dirirta iyo colaadaha marka dooye loo baxo ma dabaaldegaysaa? Deelley dareenley, damiir iyo xishoodley, daa-uus baalashiiley, aar dib jiray dalqadiiley, yacaas daamankiiley, naxariis dulmaleley, markay dood gundheeriyo nolosha u dagaal tahay inta dabaqadeeda ah ficilka u damqadeley. Waabay bukaano dadku biilu qaataay, marna malab dawaahoo buka lagu dabiibaay, sahankan dirsadayay shala waa adigii digay, qaran waa adigii dumay, rundhegaysa daabacay wariyana ka dhigay dabar. Dulmanuhu midkii dagay uu ku laba dibleeyaa, waase lagu dafirado runta daawadeedii dhagtaa laga daboosho waabaayadii la dadayiyo haddaa duurkii ololee, haddaa duurkii ololo lix sanay dambeeyeen duurkaadu heeste maantana ka durug toban kuwa raysdardaray iyo urudadu haddaashee dulmarkaaga sheekada dulucdii ujeeddada nin kartaa dambariye duuggeedu waa sidan dacargeeda lagu subay dambiil dhagaxa lagu guray dhuxul iyo dab lagu riday ma la dumay ma lagu diday ma la dumiyey waa kee waa aragti dayma leh. Waxaan uga dan leeyahay duqdii reerka lama dilin lama duugin mana dhiman dhaqan diiday baa jira dhaqan diidan baa jira duul rumaysan baa jira maamul dabacsan baa jira durbaan caawiyaa jira dhaqaalaha dambeeyiyo dibudhaca garaadka ay ka dabqaadataaloo shalay dalandalkeediyo maantay duq weyn tahay dameer dhagay weeyaan. Taa waxaa kasii daran dawadeeda ruuxii baadidoon yidhaahdaa kitaabkee ka dayga deji oo haddana raray dhambaal kale kusoo duro soddex xiisaheedii andawaarka mariyo runta kuu bugdooxee danab cayb ma layn karo cimilada dayacan iyo dabeecadaha ruux sugay kama doojo weel maran fakar muruqa diidaa gaajadooda kama baxo dusha oo la saariya in la duuga mooye fadhii daadah kuma kaco dab dhafoorka lagu gubay duuma laguma cirib tiro faqri meel hadduu dego baryo laguma dirin karo dulucdeedu waxay tahay doo kastaa ha qaraxdee dembi waa u kayd fale xilna danaq ninkuu dhigo doqon hurudda yeelkeed fardadidayna tala ma leh danta raacgunteedoo dadaal ruux kastaa faran taariikhdu duuggeed dab la shidayna nuurkii indha baal dilaacsaday dareenkoodu waa dhaxal sheekaba nindoorkeed deellayna noo furan halkaa ayuu uga baxaya midnimana.